Tell him I'm gonna try out too.
Touch, touch,
touch.
The African princess.
The daddy vibe is something new. Today my isha feel alivo. The county pride of my people. Bombe girl mix a bebo.
Yeah, nini ni jibane. She does what is a nini. Nitafute kwa tabu, ni ile kwa tabu kwa nini. Acha nitukane tena kwa kujamii. Kama pesa ya kwangu, maisha ya kwangu, my baby. Hey, call me when you're ready. I just wanna get ready. Venuko sexy, sidiwezi. You are the only one, my baby. I need you on bed, yeah. Leo nitakuwa mbezi.
Badaya club, one drill and two in one.
Home kinyamwezi, yeah.
You see chat lali, mpaka giza tutu. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Yo sisi ya tulali, mpaka giza tuto. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro.
Au
mpaka giza tuto. Tunapita kila chochoro.
Mimba wale wanto bale. Dunye maisha vila livo. Apenas si te million jale. Bombe girl mix a bebo. Oh na my girl she need cha. Mpe baba dry hila ganja mpe mix. Oh na my shikana pandishan. Shauza godoro na lene tilo chanifi.
Ni kolabo na baraka. Ni princess na mimi. Tuna bring old school. Lakina spins madini. Kashinga watoto dogo wana battle na mimi. Kila kitu rusa tosema ni speech ya mwini. Wazimie data. Mana towasha VPN. Mine dana kuna jipya hila wound low again. Mashokolo madien, watoto jipangeni. Hakuna msoto bila pen, na uza miko miko
chen. Yo sisi atulali, mpaka giza tuto. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Yo sisi atulali, mpaka giza tuto. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro.
Au
I get this stamina. Bongo choto chote si tunapita. You know say I get this stamina. Bongo choto chote si tunapita.
Lyo sisi atulali, mpaka giza tuto. Oya wana tulali, tunapita kila chocho. Lyo sisi atulali, mpaka giza tuto. Oya wana tulali, tunapita kila chocho.
Au.
Awoo.